Hapa hakuna kunyolewa na deni. Hapa kazi tu hakuna utiaji. Mwenza kwa kinyolewa chakoti ya maji. Bobo, ini rege ya kinyozi. Inapendwa na wanati na wadosi. Haichagui sura, haichagui ngozi. Ikikupata, ikupate na mabosa. Look where we began. Kwa kona za hii mta bogi yangu ya geto. Tulitoka Maringo, tuko undi ya dasa. Look who you become. Wase wanoma sana, wasani wamesoma. Kuna mafutbola na kuna majeneral. I remember good times living in the east side. To do it one more time. And I remember good times living in the east side. Voila, it used to be so nice. I hope we can get to do it one more time. Boy, ini rege ya kinyozi. Hapa hakuna kunyolewa na deni. Hapa kazi tu hakuna utiaji. Kwa kinyolewa chakoti ya maji. Bobo, hii ni rege ya kinyozi. Inapendwa na wanati na wadosi. Haichagui sura, haichagui ngozi. Ikikupata, ikupate na mapozi. Hata kasi na mwe doba lazima tupe. Sikubali barara luku ongeza sahara. Boki yote imejam jam jam. Gava yetu imelala. Dil zote ni haram. Dil zote ni haram. Dil zote ni haram. That's why we're living on the run. That's why we're living on the run. That's why we're living on the run. Yeah, I remember good times.